Tendo yule msiso mofani wana
Kadilida
Ala DJ Nguto Yeah
Tote
yeah
pare, mama Kima mapare
Mama
Kimba sikure
Fena
Kitonde kure
Fena
Basi pare Hoya mama
Hoya
Hoya Wenda dosile de uboa Nani penda kweli wea Unanyongo pea Poa Poa Nadiuwa unanyongo pea Kona niteje limba kama chome atoa Hoya Hoya Wenda dosile de uboa
Fena
Nani penda kweli wea Unanyongo pea Poa Poa Nadiuwa unanyongo pea Kona niteje limba kama chome atoa
Poa Poa Misito kuchola Na kupenda kweli wala sito kukomoa Poa Poa Chochote mimi sawa Sema unachotaka chochote nita kupatia
Vapendeza wetu pia tuka kutane na boss leo Wena sema tuka kutane na boss Fatu pia webendeza tuka onane na boss leo Wewe dada tuka ku Faki boss, faki jancha Achana na kanga so kudanga nusa fitu ya nusi wake mshamba Usisa ukibegi chenye mdomo wa mamba Usifaenda labari ya weka sakamo Nukie alufu achari ndo boss ya tatoa mati Hata kama unanchia lakini umependeza Ndo boss ya wezi kaza lazima atale
yes. Finisha tupia Kidundo na kisuduja kwa zima Pensi lako kama tungi mishalewa na nazima Bwana na kidundo na kisuduja kwa zima Pensi lako kama tungi mishalewa na nazima Kama vipi nilewe 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 Nipete na nilewe 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 Swaga zao za kidemu zimekataliwa Ni uchafu kama kinga zilizovaliwa Minataka kile kiti kilichokaliwa Wendo skali mindo chai nataka tulia Jikivaa bwanga na kiminini wako Nipe na asali nidunde kamnato Jikivaa bwanga na kiminini wako Nipe na asali nidunde kamnato Nasi ndo hii ndo napendaga Chupi ndani ya dela ndo napendaga Nasi ndo hii ndo napendaga Mini ndani ya bwanga ndo napendaga
Minasema vatu pia wenu kia tukakutane na boss yo So kinyonge tukakutane na boss Vapendeza wetu kia tukakutane na boss yo Wenu kia tukakutane na boss Vapendeza wenu kia tukakutane na boss yo Wetu kia tukakutane na hindi Tajiri
mama
Weni kwanzia ni tuweke bia mbili
Chena
Uwe tajiri Tajiri
mama
Sisa uchakula badia na pili pili
Chena
Uwe tajiri Tajiri
Waka tena
Na kuficha we mwana kusosiri
Tuna mbali Atajiri Tajiri Atajiri tuagise na bia mbili Atajiri Tajiri Atajiri tuagise na bia mbili
We oya oya Mama oya 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 Sino nebo ya dada we oya 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 we dada sino nebo ya
Nasema oya oya Oya
oya Oya oya we kaka sino nebo ya Nasema oya 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 we kaka sino nebo ya
Banda mili mantele msebon We banda mili mabanda mili mantele msebon Inarusha masera machisi bota sikon Inarusha masera machisi bota sikon
We banda mili mashuka mili motele msebonde We banda mili mashuka mili motele msebonde Inarusha masera machisi boti msikonde Inarusha masera machisi boti msikonde
Ona mama sokinyo Sokinyoge Sokinyo Sokinyoge mama mama sokinyo Sokinyoge mama
Kadilida
Andimu mkata shombo shoti mkata umeme
Angoma
Maniga yeah yeah
Luke